best music best.
The man of entertainment. Mina mutabele fela ape. One, ape. Two, ape. Three. Musika
usinyala baraka
nikuzibile mwalizo
nibulela ditu
ukayokopana fa muchokocho
wena mwalizo
nikuzibile mwalizo na
nibulela ditina
ukayokopana fa muchokocho
kiwena mwalizo
nikuzibile mwalizo
nakupunya nilivizo
ukayokopana fa siemboka Mwalizona
Iwa na mwalizo
Luka ya kopana Fasi ya mboka Nivule la nitina Kande kikijwa na walilato
Wana walilato
Sunda ni sunda kimizeko
Kene uchichakana
Kande kikijwa na walilato
Wana walilato
Sunda ni sunda kimizeko
Mina wabunaka
Kande kikijwa na wabunake Zaziki munatiwa
Kujichizekana
Kandiki kichwa na wabunake
Mina wabunaka
Zaziki munatiwa
Haiba munilati
Munileleke wabunake
Haiba munilati
Anisalata za munatiwa
Munileleke felana
Munileleke wabunake
Haiba munilati
Anisalata za munatiwa Kela kukutwani
Kele nifumela kumina
Minikalanga kutangoka
Mina kutangoka
Muka pichu kela kukutwani
Amubone la kachanule
Mimulimufa unialavile
Unialavile
Muka pichu kela kukutwani
Amutae munirife
Kandi kikijwa na walilato
Wena walilato
Sunda ni sunda kimizeko
Kujichizekana
Kandiki kichwa na wabunake
Mina wabunaka
Zaziki munatiwa
Haiba munilati
Munileleke wabunake
Haiba munilati
Anisalata za munatiwa
Munileleke felana
Munileleke wabunake
Haiba munilati
Anisalata za munatiwa Unalitabaze za manyano Haiba mupapana Muno vitanga kwa bashemi Ona mifungo
ye mutwa ali mungu kumina kaipumana kwa kampule imule lanitina
ona mifungo ye oye mutwa
ali mungu kumina kaipumana kwa kampule imule lanitina
ona mifungo ye oye mutwa
ali mungu kumina
ukaipumana malivita
ona mifumbo yewo ye mutwa ali mungu kumina ukaipumana mwalivita
ona vokivumai
kandi kikitwa na walilato
wana walilato
sundani sunda kilizeko
kene uchichangana
kandi kikitwa na walilato
wana walilato
sundani sunda kilizeko
wabunake
mina wabunaka
zazi ni zazi kikunatiwa
ujichize kana
kandiki nitwa na wabunake
mina wabunaka
zazi ni zazi kikunatiwa
haiba munilati
unileke wabunake
haiba munilati
anisalata za kunatiwa
unileleke felana
unileleke wabunake
haiba munilati
anisalata za kunatiwa.